Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 10, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Karibu. Karibu. Kustarehe. Kustarehe. Asante. Asante. Starehe, starehe, asante. Starehe, starehe, asante. Mnataka. Mnataka. Mnataka chakula? Mnataka chakula? Tuletee. Tuletee. Tuletee matunda. Tuletee matunda. Tafadhali tuletee matunda. Tafadhali tuletee matunda. Ndiyo, tafadhali tuletee matunda. Ndiyo, tafadhali tuletee matunda.
Dialogue for fluency.
Karibu. Starehe, starehe, asante. Mnataka chakula? Ndiyo, tafadhali tuletee matunda.
Dialogue again for fluency.
Karibu. Starehe, starehe, asante. Mnataka chakula? Ndiyo, tafadhali tuletee matunda.
Dialogue for comprehension.
Karibu. Starehe, starehe, asante. Mnataka chakula? Ndiyo, tafadhali tuletee matunda.
Exercise 2A.
Unataka chakula? Ndiyo, niletee matunda. Unataka chakula? Ndiyo, niletee matunda. Mnataka chakula? Ndiyo, tuletee matunda. Unataka chakula? Ndiyo, niletee matunda. Mnataka chakula? Ndiyo, tuletee matunda. Unataka chakula? Ndiyo, niletee matunda. Mnataka chakula? Ndiyo, tuletee matunda. Unataka chakula? Ndiyo, niletee matunda.
Exercise 2B.
Unataka matunda? Ndiyo, niletee ndizi. Unataka matunda? Ndiyo, niletee ndizi. Mnataka matunda? Ndiyo, tuletee ndizi. Unataka matunda? Ndiyo, niletee ndizi. Mnataka matunda? Ndiyo, tuletee ndizi. Mnataka matunda? Ndiyo, tuletee ndizi. Unataka matunda? Ndiyo, niletee ndizi. Mnataka matunda? Ndiyo, tuletee ndizi.
Exercise 2C.
Ninataka chakula. Unataka chakula gani? Ninataka chakula. Unataka chakula gani? Tunataka chakula. Nataka chakula gani? Nataka chakula. Unataka chakula gani? Tunataka chakula. Mnataka chakula gani? Tunataka chakula. Mnataka chakula gani? Ninataka chakula. Unataka chakula gani?
Exercise 2D.
Niletee matunda. Unataka matunda gani? Niletee matunda. Unataka matunda gani? Tuletee matunda. Mnataka matunda gani? Niletee matunda. Unataka matunda gani? Tuletee matunda. Mnataka matunda gani?
End of Unit 10.